Exclusive from Faza Music Blog.
Yangu kusule mbekete Kemu jende ndaka uva mpongo yangu ya kaji swa denkete
Ndaka higo mate kete utaliliwe ona lila musekete Na embu otega marimbo batega venda babaka intu kushikala
Music Blog. Don't see.
Don't see.